Demo, Miss Nasty, alongside me, the man is spirit is still walking. Power.
Oh, me nasty.
Produce the number.
Goodbye, Bob. Skis of Baba. Longer talk, I won't remember what happened. See, need to my mama, my child has another papa. No wish you heaven. Suli weka pombe mbele, kaniona minge dere. Karusha ndizi kwangu, wengine kwa wapa michele.
Niruzu ni kweleze.
No, sija kata damu ya kwako, cheki mnavofanana. Mwendo pause, paka macho, amekuwa uyu kijana. Mina weka ma blue doza na rami. Nimejenga njia ila kupita labda irudi zamani. Me move on, yote alionifanyia yamepita. Majeraha moyoni yamepona yamekwisha.
Nipe tena nafasi, nitati, haijirudi. Unitaki basi, sifosi, asante kwa chali. Nipe tena nafasi, nitati, haijirudi. Unitaki basi, sifosi, asante kwa chali.
Kabla kunipa mimbo lini hype. Mindo your type, then you run and forget us. No single cent over dive. Ufai tena, staki tena, kwako sio ni jema. I wish bola ndipo nkija utanipo kilema. Fura yangu ni yeye, fura yake ni mimi. Tunaweza kuishi bila wewe. So please just leave me. Mangapi umenfanyia, mevumilia, likuwa kinganga ila saibi swazi ludia. Mindo yule lo kufata, ukanrudisha na viboko. Kasema jomi dawa, shepu mbaya kaisi ndoto. Na mimba yangu changa ukanivisha mazito. Niache basi mpe nafasi usinirudishe mapito. Lile vazi la busara kukumbuka, ukamfanya dustbin kwenye kila ulichotupa. Ukanifanya ndara kwenye choo bila nukta. No party chance mpata dusta vyote nafuta.
Nipe tena nafasi, nipe tena.